Yatatu.
Ladies and gentlemen.
No, not that aside. Kindeza.
Sindang.
Mr. Harris in the building.
Yeah. Come and visit WhatsApp.
The official.
Ray D.
This is T-Flex.
Ukuchilisha ni more than 2 days. Gato atatu saka mana bondish. Ni life tutamba mu movish. Nechilengo kuya padi wa kukash. Kodi wana babuela muchungulo. Kodi wana bengidi kamu mangulo. Alefo tulaputukisha notulo. Nga kulifachi before kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. Four days. Ifo kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. 4 days.
Unjingilika, pala bafu makala bona fika. Chawele keta no mwini nabika. Likano mbamba wele lepika lika. Alabane alabane pwe watatula langa ingombe. Ile deko kashile sangwa nsipende nsipende. To chibusha chibebe chibebo kufumba ni sando kuwela ni Wednesday 4. Yeah, ngakoliko GP. Davoma nukulwa lila po BP. Chubwele la maboga de nichi. Na wele logo sanga muma dizi. Yeah, bopo. Lange la gofi. Loko. Shake shake. Boko. Bopo.
Kwa diwana babuela muchungulo. Kwa diwana bengidi kamu mangulo. Alefo tulaputukisha notulo. Nga kulifachi before kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. Ifo kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. 4 days. Ifo kefu ni 4 days. Gatu wate watu makona foni. Wezo mubebe beba queen olo body. Watawela kushimike fo chale. Fo tuangele winwe fo chali loko twadi. Kwa nifia wakashana kotwadi. Abashikote wana mayo awe takwadi. Bataba mayo kobadi. Sile queen wino wino waishi mashani. Ifo tagetu kwa ngala 4 days. Takulipo tibala komela geti. Chikulufe kwa shini tuleshita weti. Tatusaka mwana nangu tuwa isaleti. Ukuchilisha ni more than 2 days. Gatu wate tusaka mwana bondish. Ni life tutamba mu movish. Nechilengo kuya padi wa kukash. Kwa diwana babuela muchungulo. Kwa diwana bengidi kamu mangulo. Alefo tulaputukisha notulo. Nga kulifachi before kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. Ifo kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. 4 days.
Ina luba nkamone kama chacha. Paka demi dune mikaba ni kwacha. Wafya na kosanga raba ya mubata. Tata tula igeve la bobe kusinga bata. Fweba ichaba chula ko win. Na kare kita no win a win. So ya matualo kosele teni. Kozinga kana nande chpusele geni. Chimo limo tula luba nolo 1 week. Ino kuile meno kuchilabe na John Wick. Bamba fuje masone minyasipi. Tetumbo nengo ufwele masiki.
Ukuchilisha ni more than 2 days. Gatu atatu saka mwana bondish. Ni life tutamba mu movish. Nechilengo kuya padi wa kukash. Kwa diwana babuela muchungulo. Kwa diwana bengidi kamu mangulo. Alefo tulaputukisha notulo. Nga kulifachi before kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. Ifo kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. Days. Days.
Flex music.
Bosoka kamfua. Back to Apalusaka, West Coast Bala Boys, 365 Tiagach, Commander Devo, Mr. Gondu, Commander Rafik, Mr. Venon, Commander Mainak, Big Primo, Snowden, Bidet Dube, I'm a Selimani, Mr. Kish, Jen Carlos Sunshine, Ella Nigga Duba, Big Calaba, I'm a Fabat Shine, Commander,
T-Flex upon the mix,
Roll it. Watch Sanya.